This is the African Music Mix on the Voice of America.
The African Music Mix. The best African music is right here.
Tell your friends about VOA Africa, music, sports, and news.
We'll be right back.
Playing music commercial free on your favorite radio, VOA Africa.
Tafadhali Jay, usitamke maneno hayo. Naomba unielewe haya machache nasemayo. Hadi huu wakati mimi nimekupenda kwa dhati. Kubali niwe wako nitajiita mwenye bahati.
Nimeelewa Vicky, naomba niwaishe mzigo. Tajiri ni mkorofi anasubiri migo migo. Na kila nikichelewa mwenzako napata kipigo. Nasaka na dumba, jua na mvua kwa mpigo. Tuliongea mengi akanipa hela za matumizi. Sikuwahi hata kuziona nilikuwa kama chizi. Niliacha kubeba mizigo pesa yetu nikaota mizizi. Watu wa Uswahilini wakasema natumia kizizi. Mkwito. Swala kwenda kwa wazazi wake halikuwa zito. Walifurahi sana kuniona, tukafanya tamiko. Walisema Jay, maisha ya Vicky yapo chini yako. Tumefurahi mmependana, kumlea ni jukumu lako. Ilipangwa mikakati kama mambo ya kufunga ndoa. Watu hawakuamini kama mimi Vicky nitamoa. Ilifika siku ya siku mentality Jay ndani ya jumba. Na Vicky ndani ya shera hakuna uchawi.
ndumba. Kulishikana mikono ni nderemo na vifijo. Tafunga pingo maisha gani sana bila fujo. Furahi sio kifani lilifanyika bunge la party. Watoto wa Kiswahili walibeba wadi kwenye mashati. Zawadi zilizagaa zilikuwa nyingi tena kem kem. Baba mkwe alichupa benzi kiwanda nyumba na BM. Hata zawadi nyingi kutoka kila sehemu. Nilikumbuka nikacheka nilipoteza na wale madem. Mambo so doctor nipo na Vicky ndo my wife. Kidume na nga wanazigonga shen type. Nilipokuwa lost home nilikwepa kama ukoma. Mambo juu ya mstari kunisalimu mnaona noma. Sasa hivi napeta na badili gari full kipupwe. Mwalio ni cheka wanataka ardhi pasupe. Naelekea kilingeni ni wapa didi machizi wangu. Tena mara kwa mara siwezi kuwache asili yangu. Vicky ni Jay, Jay ni Vicky Musterei. Kutoka ndana na dhiki sa kila siku shelei.
Of the music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
Abubakar Aji, BA Production, Claude MI Drama.
Ayo sabao,
inaitimo
Bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on the Voice of America.
Yeah. From Niger to Bongo, the African music mix.
In the beginning now, God created Adam and Eve, and Adam took Eve, and Eve conceived and bore seed by the name of Abel, but before him was born Cain, both of whom had the blood of Adam flowing through their veins, the first brothers on earth, brothers by birth, the same, one of whom became jealous, and the other was slain because of the pain that Cain felt. He made his brother die, and his mama cried. Now this was the first homicide. Before this, when Adam and Eve were in the garden, the serpent came calling a name, begging her pardon. He asked her what the master said of the tree. Then she replied, the day she would try, that she would die. He told her a lie. Then he made the woman decide. He said, the day you eat of the tree, that you will be wise. The woman believed. Then she reached out and took of the tree, and having received, that's why people are easily deceived. This explains a lot about the human being brain. What we need to do is break these chains so we can gain. Throughout Nairobi, it's different people on the job. Some are living large, but most of them live small. No substantial financial income at all. See, some of us would rather go rob than sit and starve. Some of us would rather break laws and take yours. Duct tape in your mouth shut in case you make noise. Making full-grown men cry like little boys. Nairobi, wake up with your TV missing. Somebody's on a mission to make you the next victim. Better listen, or you be the next victim, yeah.
I turn a Kenya cinema into a 20th century in a movie. On some dubism, like a Buddhist, head dropped in a doobie. If I had them dreadlocks, I'd be lucky doobie. So let's do this for rupees, coins and pences, dollars and cents. Stack the Kenya shilling to the ceiling. 24 coins spilling on general elections. Monica chicks, Buffalo villain, and heron courts. Corrupt cops skimming on chicks with pop tops, miniskirts and whatnot. Thongs and all sorts of food for sex sports. Import and export in prostitution of forces. Beyond this, Kenyan coastal seashores. KICC building under poisonous breeze. Serious pollution from these factories. Now the music industry is in catastrophe. Serious pollution from these factories. Now the music industry is in catastrophe. Tamwaga jasho ndio upate dishi Nairobi na machizi chunga mafisi zikabudishi ukiwa mbichi ubaki uchi kisha utawekwa kwa buti ya Mitsubishi maombi kisha mazishi na makasisi wale wakunionyesha jinsi njia vipi nini maana ya dini ndio niamini yani nicho na dem na mimi ndio ni sisini simsima nifanye nini bini man sina bima sina jembe na palipa kulima nikutoshanishwa ati kuwa itawaka na jua itanyesha kunya kumi kumi na macho zitaonyeshwa hospitali wenye vidonda zitaponeshwa masquota watapewa maploti kileleshwa ni kuteswa teswa kuteswa teswa kuteswa teswa kuteswa teswa kuteswa teswa.
Food for thought and good for your feet. The African music mix on The Voice of America.
في بالنبي في بالنبي the music you want to hear more often, right here on VOA.
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Belle histoire d'amour pourtant. avec ta fille, moi je vais les rompre. Car avec le temps, t'as conquis mon cœur. Et aujourd'hui, tu en es la reine.
L'amour est cette flamme qui nous consume lentement. Je belle-file bêtement, c'est poison que tu m'aimes. Non, je te kiffe avec ma rage et ma déraison. Ma passion et ses raisons, je te jure, crois pas que je déraisonne. Maculé par ton absence, j'ai l'impression de perdre le sens. Qui dans la grenade du lance, je te sens proche la sentence. Mais bébé, écoute, la haine s'empare de mon âme. Pour toi, je vendrai mon âme et pourquoi se quitter en larmes.
Vivons notre amour au grand jour.